Is it up your gunny? Dub your gunny. Dub your gunny. Muzijana pita pita ajabu. Unanimalisha wewe. Unanimalisha wewe. Basi jo kae apa chini. Kweleze ya mkini. Nikweleze kwa makini. Alafu minoni na malachu nipate. Nataka chu nipate. Malachu nipate. I wanna know you better. So I better see you later. Basi jo kae apa chini. Nikweleze ya mkini. Nikweleze kwa makini. I wanna know you better. So I better see you later. Basi jo kae apa chini. Nikweleze ya mkini. Nikweleze kwa makini. I wanna know you better. So I better see you later.
Yeah.